Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira abashakisha babo baburaniye muri Zaire yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abanyarwanda bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu bahungiye mu burasirazuba bw'icyo gihugu nk'uko byanditswe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, igihe inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari muri Kongo zasenywaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itandatu. Abagera ku bihumbi magana arindwi bagaruwe mu Rwanda, abandi bararongotana bajya mu mashyamba.
Byasaga n'aho batumbitse mu nkambi, batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibiyubesho w'umuryango. Mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari muri iyo nkambi bagiye. Kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo, abantu bamwe na bamwe basigaye bamubonye ari kwambuka muri Uganda, ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri Kongo nyine ngo batabaraga imbabare, kuko akiri n'ahangaha yari yarize ibintu bya biyoshimi yabyigaga Nyamasheke mu babikira.
Yego.
Urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere muri iyo minsi. Abamubonye rero batubwiye ko yari ari kumwe n'umwana we, ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda. Andi makuru rero tugaruka ni uko twumvise ko yigeze gutambutsa itangazo ku ijwi rya Amerika kera nk'icyo gihe cy'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani.
Yego.
Gusa uwaryumvise yatubwiye yuko yaryumvise rirangira kuko yumvise ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo. Arangije aravuga ati uwaba akiriho yazamusubiza abura uwo mu rugo ujya kumusubiza. Kuko icyo gihe nibwo mama yari amwite kandi mama yarambyaye amaze kumbyara hitapfa, rero kuva aho yapfiriye hari ubundi ujya kubikurikirana.
Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turakira abashakisha abana babo cyangwa se abavandimwe babo basigaye muri Kongo.
Yewe ujya gutaha abasurwa nyine n'abasirikare b'u Rwanda.
Yewe.
Ntashye rero nza kugera mu rugo ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo. Nsaba ibyangombwa nsubira muri Kongo njya kubarebayo. Ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye abari bo mbona. Barambwira ngo undi mwana uwo nguwo nsengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo amugira akadogo ngo bajya kubibukaho.
By'umwihariko turakira umwana w'umumetisi ushakisha se wamusize mu Rwanda.
Yahamya ko nari mfite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga, akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga ndi umwana kandi nawe agenewe. Umubyeyi wanjye rero mfite amakuru y'uko bari baje kubaka uruganda rw'isukari i Burundi, baba muri Paroleveke Internationale, bakaba barazaga bafite kontra y'imyaka ibiri cyangwa umwe. Ubwo baje mu Rwanda, baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye, niho yamenyaniye na mama.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wicike intege. Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Uwa mbere nakira ni Jacques Bushakwe, atuye mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakarenzu, akagari ka Karangiro, umudugudu wa Kimbugo. Arashakisha umubyeyi we wari warahungiye mu nkambi yarahitwa Nyangezi muri sheferi ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Hari umubyeyi wacu twabuze witwa Nyirategekimana Tereza, aho umunsi icyenda na kane yagiye Bukavu bajya mu kambi ya Nyangezi. Abanyarwanda bari bahungiyeyo ubwo haza kuza intambara y'icyenda karindwi, igihe batera inkambi nyine. Arahunga, ahungana na mushiki wanjye unkurikira. Baragenda nyine mwayo mashyamba, baza gutandukana, baza kuburana muri make.
Baburanye bageze he?
sinibuka neza ahantu bari bageze ariko ni mwayo mashamba ya Kongo sinibuka hariho.
Nawe mwari kumwe cyangwa we ntabwo wahunze?
Ah, nge nari bukavu. Ntabwo nigeze mba mu nkambi nabagi bukavu nari umushoferi.
Icyo gihe muri 1994 mama wawe yari afite imyaka ingahe nimba uyibuka cyangwa se ugereranije?
Uko yari umukecuru, yari umukecuru rwose ukuze kabisa, 80 kabisa.
Ubwo rero uwo mubyeyi Nyirahategekimana Teresa waba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya akababona umubyeyi w'umukecuru ufite iyo myaka za 80 umubabwira ko yahungiye Inyangezi akaba atazi amakuru y'abana be, uwo nguwo yazatubwira akavuga ati hari umukecuru uri hano wo mushakisha nawe ari hano. Reka tubifate gutyo. None ubushakwe uyu mubyeyi wawe kunva mushiki wawe yaguhaye amakuru kera ukaba utari waragerageje kumenya amakuru ye, waje mu kiganiro agasero kaburaga kubera kumvise kino kiganiro, hari ubundi buryo bugeze ukoresha kugira ngo umushakishe? Mbwira, n'ubwa mbere umushakishije?
Ntegeze no kujya kutangaza itangazo kuri BBC ibaratam kuko hari abantu bahungukaga bakatubwira ngo barahari ngo ari muri Kongo, ngo ezi nibuka hantu bambwiraga ngo hari umukecuru ngo babana ngo umurokore, nuko tuza kugira umuntu araza aratubwira ati njyewe nasize yo famiye yanjye ndashaka kuzaza, ndashaka kuzasubirayo nge kuzana famiye yanjye. Ubwo natwe turamutuma tumuha n'amafaranga, tumuha n'amafoto kugira ngo mbega azabone yuko ari twebwe. Nuko uwo muntu rero yaragiye ntitwamenye amakuru ye, bamuhamagaraga akavuga ngo hari nk'imirwano, ngo harimo amasasu, tuza kugeraho turamubura kuri telefone. Rasi birangira gutyo twongera kumenya ayandi makuru.
Ako se yababwiye agace yari aherereyemo aho umuryango we wari uherereye?
Hari amazina menshi abantu bahunze bavuga nta ntabwo njya nkunda kuyafata mu mutwe rwose, sinyanyamenye.
Ntacyo bitwaye, ubwo ni ugushakisha dukoresheje aho ijwi rya Amerika rigera, waza kumva akumva ushakisha mama wawe yatubwira. None se nawe niba nyirizina akumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira? Hasigaye wa munota ntanga, ufata uwo muntu tumubwire ushaka kumubwira.
Namubwira yuko twe turi nyine duhari, twaje duhari turi mu Rwanda, kandi ko mu Rwanda rwo dufite hari abavandimwe bandi babamo, hari abashatse mu Bugarama, hari abashatse i Kamembe, nanye ndi i Kigali, nuko hari abandi bari i Butare, Nyanza, n'uwitwa Jani ari i Nyanza niho washatse, niho hari nga ndumva ari ibyo. Nta
urakoze cyane Jacques Bushakuriro kwa waje mu kiganiro agasaro.
Murakoze namwe.
Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umukobwa witwa Mukurake Chantal yahunganye n'ababyeyi be muri uko guhunga bava mu Rwanda, se na nyina barabica. Bari batuye Irunda, nyirasenge aramushaka Pelagie Kanzayire, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Gihara, umudugudu wa Bimba. Arashaka uwo mwana abereye nyirasenge.
Kinzanyemo nuko hari umwana twabuze 94 numvise nyine mujya mushakira abantu, nagira ngo nanjye mushakira.
Uwo mwana wabuze ni umwana wawe yitwa nde?
Oya, ni wa data wacu.
None se uwo mwana yitwa nde?
Mukurakeye Chantal.
Umubyeyi we ntakiriho, byagenze gute?
Bose mbese bose bari abamaze, nta muntu n'umwe wasigaye mbese muri famiye yacu. Mbese ni njyewe, ariko harimo n'abandi, ariko ni njyewe wagize ikibazo cyo kuba namushaki.
None se Chantal Mukurakeye byagenze gute, mwaburanye mute?
Nyine intambara y'94 yarabaye. bibaye nyine ubwo twese tubatatana bagenda batwica umugenda na se baramwica na nyina baramwica ese ndese tuzarongotana ariko tuza guhunguka tuje rero abantu bari bameze nk'abasazi baza kuruwa ruje yaje kumurangisha umurangishije rero ku gasozi k'iwacu twari dutuye nyine muri Runda ariko umurenge wari Sheri umudugudu wacu wari Nkezi niho twari dutuye baje kumurangisha rero nyine baza kurangisha ku bantu bari twari duturanye nyine mbese basa n'ababyirengagiza ariko nyuma kuruwa ruje imaze kugenda baje kubimbwira aho muhunguki babimbwiye nyine ubwo nanjye nyine kuko umuntu yaratuza ubwo naje kubyihorera ari nko muri 1995 niho twari twahungutse natwe noneho rero birongera biratsinda 1996 barongera baza ku musozi w'iwacu kubera kuko tutari twarasubiyeyo
yego
noneho rero barongera irongera ngo iragaruka uwahoze ari responsable w'iwacu aza kubimbwira ariko nanone yagiye niko ndamubwira ntese kuki utabibwiye mbere wari uje ikiraho cyangwa ngo yinzanire byagenze gute ngo yari yabyibagiwe ngo yari yaramwibagiwe
uwo mwana bari bamuzanye cyangwa se bababwiraga yuko bafite amakuru ye baza aho ari bashaka umuryango
ntabwo mbizi banza niba ari imodoka yazaga gusa niba bari bamuzanye kuko ubyitegeye wabonaga ari nko mu bintu by'amakimbirane ntibaduha amakuru neza ubwo tubyihorerera aho ngaho ngo dukomeza kubaho gutyo rero nyine umuntu yiyingagiye n'abantu baramushizeho ariko noneho aho bimarira kugira ngo tujya nkurikirana akagasara
yego
nibwo mvuze nta hari wapfa gushakisha atamurebera ko yaba akiri
none se muri 1994 Chantal Muhorakeye yarasinyaka ingahe niba wibuka
Chantali yari afite yari yigaga mu mwaka wa kabiri
w'amashuri abanza yari akiri muto rero urumva yari afite hafi imyaka irindwi cyangwa umunani papa we yitwaga nde
yitwaga Cyabukunde Faranse
naho nyina
yitwaga Mukanyarwaya Odette
abo bose mukamwari muturanye aho ngaho Irunda
twari duturanye
muri iyo seriteri yanyu ya Sheri
muri seriteri ya Sheri umudugudu wari Nkezi
none se nta gakuru ke wigeze umenya kaho ashobora kuba yarahunze yerekeza yaragiye agera muri Congo ntiyahageze se amakuru ufite ya nyuma
nayo rero kuko twagiye turindagira we mbese tuva mu rugo iwacu bagenda batwica ise niwe babanje kwica
yego
rero twaje kugenda twebwe gutyo bavuga ariko n'abagiye babitubwira ariko twahavuye bari we bamaze kwica ubwo rero tugenda turorongotana twaragiye turuhungira za Kabgayi ubwo nyina we niwe wakomeje kugenda nawe aciye nzira baje kugera ahantu za Musambira ku bantu bagiye batubwira ubwo nawe nyina niho yaguye n'abandi bari umunabe yarafite rero niba hari n'uwarokotse wundi niba ari iki ariko ubwo ngubwo cyaje kugira agatima nuko baje kuruwa ruje yaje kumushakisha uwo nk'inshuro ebyiri intambara ishize
ni ukuvuga yuko uyu mwana Muhorakeye Chantal ariho niba kuruwa ruje yaraje inshuro ebyiri
yaje niko gatima kajya kankubita nkavuga nti wenda yaba ahari nuko yabuze gikurikirana
arahari nta kabuza arahari araho ngaho mu Rwanda kubera ko icyo gihe abana bagiye batoragurwa badafite ababyeyi bagiye bahabwa ibigo by'impfubyi haba ku Gisenyi haba Itale haba Nyanza haba cyangwa guhantu hose hashoboka bakwakira abana bagiye bahashyira abo bana badafite kirera ibyo nabyo birashoboka ariko abana benshi bari mu Rwanda ni wa 94 ntabwo benshi bavuye mu gihugu bajya hanze abenshi nabagumye mu Rwanda benshi na hari nabanyuze mu kigo cya SOS Kakiru ntiwanyuze abana benshi cyane kandi nabo bari mu Rwanda badafite ababyeyi reka tubanze dushakire mu Rwanda Imana nidufasha nitutahamubona tuzamushakira handi ariko Chantal muhora cyenda hamye yuko ari mu Rwanda umwana waba warabwiwe ko ndahamya yuko yibuka ko yitwa Chantal Muhorakeye yarafite imyaka 8 bivuge yuko ntabwo ari umwana utawakwibagirwa ubwo rero azibuka ko yarafite umubyeyi we wambwiye yuko yitwaga Francisco Cyabukombe akagira na mama witwaga Odeta Mukanyarwaya wowe umushakisho kaburi nyirashenge ukaba witwa Pelagia Kanzayire ubwo rero azakumva aho yaba ari hose akumva umubyeyi we mu muryango umushakisha uvuga ko atuye Irunda ya Gihara aho ku Kamonyi ndahamya yuko uyu mwana Chantal amakuru azayumva akayamenya kandi araho ngaho mu Rwanda gasaro kaburaga n'ikiganiro cyumvikana mu gihugu cyose mu Rwanda waba afite amakuru kuri umwana muhora cye Chantal umwana ufite hafi imyaka 8 muri 94 wamubonye 95 afite 9 cyangwa 96 afite 10 wamuhawe n'ikigo cy'impfubyi icyo ari cyo cyose yatubwira hano mu gasaro kaburaga Pelagia Kanzayire niba uyu mwana ubereye nyirasenge akumva muri kano kanya mubwira ijambo rikuri ku mutima mbere uko tusoza ikiganiro
ijambo ryamubwira rwose aramutse anyumvise mana nakwishima cyane sinabona ukuntu nabivuga nanagushima cyane Imana ikagufasha kuko hari na nyirasenge wari waragiye hanze nawe yari yaraje arahari nawe abandi boho nta n'umwe wasigaye
komera
nakwishima nako sinabona ukundi kuko Imana yonyine yabikoze imirimo n'ibisanzwe
yego komera ukomeze wihangane utegereze wize yenda gushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndasaba cyane kugira ngo Chantal Muhorakeye akumve atwumve hano mu gasaro kaburaga hanyuma tuzashobora kumuhuza n'umuryango we waba yaramureza akamukuza akaba yumva kino kiganiro muri kano kanya nawe turamutegereje ngaho rero ugire amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1999 umwana w'umukobwa yavukiye mu Rwanda yitwa Adeline Uwimana Impaye umubyeyi yamaze kumwibaruka ahita yitaba Imana ariko yari afite umugambi wo kuzashakisha undi mwana we wari warahungiye muri Congo Uwimana Impaye yiyemeje gusoza ikivi yasigiwe na mama we arashaka mukuru we Francine wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari kamahoro umudugudu wa mahoro
Mujifere ndashakisha umuvandimwe wanje witwa Maria Francine ndetse bakundaga kumwita Kabebeye yabuze mu gihe cya Jenoside ubwo abandi bahunguka icyo gihe bari muri Congo yarabana n'umugabo we yari namubyara we uwo mugabo we yitwa Niyonzima Vincent de Fort rero bakaba bari baranabyaranye n'umwana w'umukobwa witwa Igihozo Honore Dominique aho bahuriye rero batubwira ko ari mu ishyamba rya Matingitingi muri Congo
yego
ntabwo yari yarahunganye nawe n'uwo Vincent Dufort yari mubyara wacu bakaba bari barahunganye na mukuru wacu umwe witwa Uwineza Alphonsine Mukamusoni. Noneho ubwo mu kubura urumva kwa kundi intambara yari ije aho ngaho mu nkambi bari bari umugabo we ntiyari ahari yari asigaranye mu nkambi n'umwana arangije rero mu guhunga ahungana n'umwana tunababura gutyo.
Kugira ngo mbyumve neza Adelina, mukuru wawe yari yarashatswe na mubyara we na mubyara wanyu?
Yari yarashatswe na mubyara we.
Urakoze cyane, nagira ngo byumvikane neza. Hanyuma igihe aho baburiye hanyuma muzi umbwiye ko bari mu nkambi ya Tingitingi, ayo makuru yuko bageze mu nkambi ya Tingitingi wabwiwe nande, wamenye ute?
By'ukuri nubwo ibyo byabaye ntariho njyewe navutse 1999 urumva Jenoside yari yararangiye arashize imyaka ine.
Yego.
Ariko amakuru nkesha abavandimwe, kuko abavandimwe bandi bo baracyariho, amakuru nkesha abo bavandimwe ni uko bari bari mu nkambi iri aho ngaho aho Tingitingi, ubwo niho batandukanyije. Ahubwo yenda aho bari babanje kuba mbere yaho niho ntasobanukirwa, ntazi neza amakuru yabo.
Noneho mbwira, yuzi igihe batandukanye bari mu nkambi ya Tingitingi, wambwiraga yuko Vincent de Paul yari we yari yasigaye mu nkambi, mukuru wawe ntiyari ahari?
Ni ukuvuga ngo Vincent de Paul nk'uko urumva byasaga naho batumbitse abo mu nkambi, batandukanye umugabo agiye gushaka nk'ibirubesha w'umuryango. Mu gutaha ku mugoroba nibwo yasanze abantu bose bari muri iyo nkambi bagiye. Kuva icyo gihe rero batandukanye gutyo, abantu bamwe na bamwe batubwiye ngo bamubonye ari kwambuka muri Uganda, ndetse ngo yarabaye umuganga afatanya n'abaforomokazi baho muri Congo nyine ubwo batabaraga imbabare, kuko akiri n'aha ngaha yari yarize ibintu bya biyoshimi, yabyigaga Nyamasheke mu babikira.
Yego.
Urumva noneho rero yageze iriya yafatanyaga n'abaganga baho kuvura inkomere muri iyo minsi. Abamubonye rero batubwiye ko yari ari kumwe n'umwana we ngo bamubonye asa n'uwambuka agana muri Uganda. Andi makuru yo duheruka ni uko twumvishe ko yigeze gutambutsa itangazo ku ijwi rya Amerika kera n'icyo gihe cy'1998.
Yego.
Gusa waryumvishe, yatubwiye yuko yaryumvishe rirangira kuko yumvishe ari kurondora amazina y'abana bose bo mu rugo. Arangije aravuga ati uwaba akiriho yazamusubiza, habura uwo mu rugo ujya kumusubiza. Kuko icyo gihe nibwo mama yari antwite kandi mama yari ambyaye, amaze kumbyara ahita apfa. Rero kuva aho yapfiriye habuze undi ujya kubikurikirana.
Komera.
Kugeza icyo gihe rero ubu nibwo nanjye nongeye kuvuga nti reka mpagurukire kumushaka, ubundi ndebe ko twazamubona. Kuko nagiye numva ikiganiro nkumva ari ababona babo, nibwo nanjye nagize iryo shaka ryo kubandikira.
Wagize neza, ubutumwa bwawe narabubonye, kandi amakuru urimo mpa ndumva yadufasha kugira ngo tuyahereho dushakishe. No kuba umbwiye yuko yatanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika, tuzagerageza gushaka mu bubiko bw'amakuru aba yaratambutse kera. Nibyo koko, nubwo ikiganiro Agasoro Kaburaga gifite irindi sura, ariko uyu murimo wo gushakisha abantu no gufasha imiryango guhura twabitangiye kera, haba ku maradiyo atandukanye na BBC yarabikoze, ijwi rya Amerika yarabikora, ubu rero ijwi rya Amerika niryo risigaye rikora umurimo ukomeye wo guhuza abantu tubashakira ababo. Tuzareba mu bubiko bw'amakuru nitugira Imana tugasanga uwa Maria Francine koko yaratanze itangazo rye byadufasha tukamenya aho yari ari. Kandi koko ndumva iryo zina hari aho naryumvise. Reka tubanze turebe ko koko dufite gihamya nyayo, hanyuma tuzakubwira umuntu kandi nawe aho yaba ari akiyumva muri kano kanya, birumvikana yuko azagerageza kutugeraho. Mwibutse abavandimwe be yashakishaga icyo gihe, mwese mubwira amakuru yo mu muryango uretse mama wawe witabye Imana, abandi bavandimwe bose mubwira amazina rimwe kurindi kugira ngo uko yabivuze nawe mwibutse ayo mazina y'abavandimwe. Adeline,
yego imfura yo mu rugo
yego
yitwa Imana Ivona ndetse bakundaga kumwita Sefu undo kurikiyeho yitwa Mukamusoni Alphonsine ndetse bakundaga kumwita Uwineza cyane ko uwo Francine ariwe bari bananimwise ko yitwa Uwineza noneho dufite na mukuru wacu wundi nawe nakora cyane ariwe yitwa Clarisse Uwizeyimana
yego
cyagiye bakundaga kumwita Jeanne dufite n'umuvandimwe yitwa Mitera Felix ariko icyo gihe mbere banamwitaga na Mitera Francois dufite umuvandimwe wundi musaza wacu yitwa Harerimana Fideli yari afite agahimbano ka bango
yego
dufite ndetse na Ntakirutse Imana Emmanuel ariwe wari na mutoya icyo gihe noneho papa wacu yitwa Maskini Modeste abandi bavandimwe babiri bo baguye muri Jenoside bo turabizi ko batakiriho bo turabizi ko bapfuye
yego
umwe yitwaga Zikama undi yitwa Mukashema ariko abo bombi bo ntibakiriho bapfuye muri icyo gihe cya Jenoside
komera none Adeline kuba waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ari wowe mutoya iwanyu ufite amakuru menshi kandi meza ku muvandimwe wawe Francine wa Maria umuryango wagutumye barakubwiye bati nuvugana n'ijwi rya Amerika uzatuhagararire nk'umuryango ikintu gitekerezo wabagejejeho mwarakiganira urabwira uti nzajya gushakisha mukuru wanjye bose barabizi
mu by'ukuri icyanjye ishaka cyane mama akimara kumbyara yahise apfa ariko mbere y'uko apfa yarabwiye ngo dore Francine mwari narabuze ndamubabyariye kuko navutse dusa cyane noneho rero kuba twarasaga nanjye rero nkaba mfite n'iryo shaka ry'uko mama ashimwise yavuga ati nzajya kumushaka nimara kubyara uyu mwana narababwiye nubwo nanjye mvutse nkaba menye ubwenge n'iki reka noneho rero nanjye nkore ibyo mama yagakwiriye gukora abavandimwe baranshyigikiye barabisengera ndetse nyine nabo baba bafite ishaka n'ibyishimo by'uko twazabonana tumukumbuye ikintu n'utuntu twose twa kera kuko yari umwana twenda papa yaramukundaga n'abandi bose bo mu rugo n'abaturanyi barabamubwira ati murasa ibintu byinshi nk'ibyo
nibyo wari uvuze ngo hari utuntu twe akiri umwana mwamukibitse mugifite mu rugo
hari amafoto yiwe menshi yo turayafite ubwo nanyene banamwibuka nko gukina bakinaga ibintu byinshi nyine utuntu twa kera ariyo tuyo twicara tukabisubiramo bigatuma turushijeho kumwibuka nicyo cyanteye ishaka cyane rero ryo kumva ngomba kumushaka
wagize neza ndabigushimira kandi nawe bizamushimisha cyane kumva yuko wahagurutse ukaza kumushaka ndahamya yuko Imana ikimukomeje nuzavumubwiye amakuru menshi n'icyo ushaka kumubwira kereka niba hari icyo wumva usigaranye ushaka kumubwira kikuri ku mutima ubwira uti niba unyumva muri kano kanya dore ijambo ry'umusozo nshaka kukubwira nimba urifite uri mubwire dusoze kino kiganiro tugirana
kuri yaba we yaba ndetse n'uwo mwana we sinshidikanya yuko kuko imyaka ishize 29 ni myinshi n'uwo mwana we ashobora kuba afite amakuru yacu akaba nawe yifuza kubona abo muryango akomokaho yaba ari umuryango wa nyina cyangwa se bose ni ukuri twese turiho turabishimiye twishimiye tuzababona kandi tuzashima n'Imana cyane twongeye kubona nabo aho bari rwose biyumve ko mu Rwanda ari amahoro kandi biyumve yuko ababo babashakisha nabo nibumva itangazo bazaharanira kutwereka ko bahari twongere tugire ibyishimo nk'ibya kera
urakoze cyane Adeline Uwimana Impaye kwa waje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mukuru wawe Francine wa Maria kandi ukamukomeje unashaka n'umwana we niyo nzima Igihozo Honoré Dominique umwana w'umukobwa ababa baranyuze mu ishuri ry'Inyamasheke biganye na Francine muri section ya biochimie abo nabo bakaba baramubonye ni muri Kongo cyangwa se ari muri Uganda cyangwa se ari mu gihugu iki n'iki cy'Uburayi cyangwa se n'Amerika cyangwa n'ahandi muri Afurika. Ungu yaza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, murumuna we Adeline aramushaka uw'Imana impaye. Ndagushime cyane Adeline kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, nanjye kandi Imana ijye ibahe imigisha myinshi cyane.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko muri sanga nabibabwiye iki kiganiro twagihari ababuriye muri Kongo. Muhayimana Jean Marie atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Gashara, umudugudu wa Kami, arashaka mukuru we.
Kintu kizanye muri iki kiganiro rero bwana munyamakuru, nakunze kugukurikira cyane, numva ukora imirimo myiza cyane.
Yego, urakoze.
Nifuza kuba nanjye nabandikira, ndavuga ntireka nandikire uyu munyamakuru rwose kubw'akazi akora, Imana imuhe umugisha kubw'imbaraga akoresha. Nkaba nifuza nanjye kurangisha mukuru wanjye.
Mukuru wawe urangisha yitwa nde?
Mukuru wanjye ndangisha yitwa Nizeyimana Loise.
Nizeyimana Loise, mwatandukaniye he?
Mbo twatandukaniye muri Kongo.
Yego.
Ariko nyuma yaho aza kuza aza mu Rwanda, twe adusize muri Kongo. Hanyuma ageze mu Rwanda yahamaze igihe gitoya, ariko ayo niyo makuru mama ampereza, mama waruhari.
Yego.
Ahamara igihe gito arongera amugambira yuko ngo asubiye muri Kongo ngo gushakisha imibereho, avuga ko ngo ashaka kujya gukorerayo, gucururizayo. Mu gihe gito bakajya ngo bamubwira ngo hari abamubona ngo za Bukavu, ngo hari abamubona ngo za Kamembe, ngo yambuka ajya Bukavu. Ariko ayo makuru nayo bamuhaga nawe ntago yari afite amakuru mpamo. Hanyuma ubwo twebwe ubwo urumba twe twasigaye muri Kongo, aho tuziye natwe twari turi kumwe na papa utubyara.
Yego.
Tugeze mu Rwanda dusanga niyo makuru mama tubwira yuko nawe ngo yamubuze, ariko ngo bakamubwira ko yasubiye inyuma muri Kongo, ngo anavuga ariko ngo yaje kutureba aho yadusize.
Reka tugende buhoro twumvikane, muri 1994 mwari mutuye hehe?
Muri 1994 twebwe duhunga tujya muri Kongo.
Yego.
Twari dutuye ku Kibuye.
Ku Kibuye mwari mutuye Gisovu, mwari mutuye Kibuye mu mabanza, mwari mu yihe komine, mwari mutuye Kibuye yihe?
Twari dutuye ku Kibuye cyahoze somi komine ya Gisovu.
Yego.
Tegiteri Muramba.
Serire
Fumba.
Hanyuma muhunga mwahungiye amajyepfo munyura Icyangugu, mwanyuze ruguru se munyura ku Gisenyi, mwanyuze he?
Twanyuze muri Bukavu.
Yego.
Hanyuma tugeze Bukavu tujya mu nkambi ya Nyangezi.
Yego.
Twaje kuva mu nkambi ya Nyangezi tukomeje kuba rudaca, hanyuma abantu bakomeza bajya mu iryo mu mashyamba aho bitazashabunda. Ubwo urumva niho twatandukaniye, we yaje gusubira inyuma turimo mu mashyamba ya Shabunda, tugeze mu nce za Kigurube.
Yego.
Ariko tuza gusubira inyuma gatoya, hari ibintu bari bacogwe bavuga ngo abantu batangire ngo bahunguke. Tuongera tubonanira aho bita Icurwe, mu nce za Shimanga, ugiye kugera Bukavu.
Yego.
Aho niho twatandukaniye, noneho bwite sasa tunatandukana ariho yahise aza mu Rwanda. Kugeza icyo gihe
yagarutse mu Rwanda mwebwe abasigazi za Shabunda.
Yagarutse mu Rwanda twebwe adusiga aho bita nani Shimanga, hariya mu nce za Shimanga hejuru ya Bukavu.
Ageze mu Rwanda mama wawe yakubwiye ko yahamubonye, ko yahageze akamwakira akamugaburira, akaba ariwe ku bwende bwe wahisemo kugaruka muri Kongo?
Yego, yarahageze ahamara n'igihe, yahamaze n'igihe kuko yaratangiye kuba n'umuntu rwose umenyereye, yaramuhaye n'ahantu ho kubaka, mbese yaratangiye kuba ari mu buzima busanzwe yaramenyereye, ariko aza kumubwira ko ngo agiye kuzasubirayo akajya ngo gushakisha aho yadusize. Agenda cyo rero
namwe ntabwo mwigeze mumucigera, ntabwo mwigeze muhura.
Natwe ntitwigeze tumucigera, ntanubwo twigeze tumenya amakuru ye. Amakuru ye twayamenye ari uko tugeze iwacu mu Rwanda.
Mwagarutse mu Rwanda ryari?
Mbo twagarutse papa umbyara nawe yaje mbere yanjye. We yahageze muri bibiri na karindwi.
Yego.
Hanyuma njyewe kuko nasigaye nari narasigaye mu ishuri niga. Aho narindi narigaga njye nahageze muri bibiri na cumi na rimwe. Nicyo gihe nahagereye.
Hanyuma mama wawe amaze kuguha amakuru ya mukuru wawe Aloyizi, hari undi muntu mwavuganye wakubwiye ati koko twaramurabutswe yaragarutse hano muri Kongo yaje abashaka ariko yarababuze, ntarengero mugeze mumenya kuri icyo gihe?
Ntarengero twigeze tumenya kuva icyo gihe mama yabitubwira. Hari n'abaturanyi bagiye babitubwira, batubwira ati rwose yageze inahangwayo abahaba igihe kinini arongera asubirayo. Kuva ubwo ntabwo twongeye kumenya amakuru ye.
Muri make nta kibazo yari afite mu Rwanda, yagiye muri Kongo agiye gushakisha ubuzima no kubashaka namwe kugira ngo abone kuyababona.
Nta kindi kibazo yari afite rwose, nta na gito, haba abaturanyi haba wenda no mu buyobozi nta na gito. We yari asubiye inyuma avuga ngo ngiye gushakisha imibereho cyangwa nshakishe abo nasize inyuma aho baba baherereye.
Uko biri kose yaba ari muri Kongo ashobora no kuba ari no mutindi igihugu ashakisha imibereho ntagiboneka muri Kongo, gusa uyishakisha ashakishiriza hose ni ugushabika wa mugani. Ubwo rero ashobora kuba ari no mutindi igihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika, muri ako karere cyangwa se mu tundi turere tugize uwo mugabane, ashakisha imibereho. Niba umukuru wawe Aloyizi Nzeyimana akumva, mubwira amakuru y'umuryango, mubwira amakuru yaho iwanyu, uhere ku makuru cyane cyane y'igisovu yo ku Kibuye, niba hari ayo ufite mubwira amakuru yahakomoka, hanyuma umubwire n'icyumva ushaka kumubwira kugira ngo akunze kandi umushishikarize gukora icyo wifuza ko yakora.
Yego, murakoze. Ikintu nashaka kumubwira, nashaka kumenyesha ko twaba twarageze mu Rwanda amahoro.
Yego.
Tukaba twarageze iwacu ku Kibuye mu Gisovu, tugasanga mama araho nta kibazo yagize, araho arakomeye. Natwe tukaba twarageze mu Rwanda, tukaba twumva tumushaka, tumukumbuye cyane, tukaba twifuza kumenya amakuru y'ahantu yaba aherereye, tumubonye byadushimisha.
Ndahamya yuko akumva. Ndasaba cyane kugira ngo iyo mpuruza izamugereho, ariko ushoboye kumwibutsa amazina y'ababyeyi bawe, mama wawe na papa wawe, kugira ngo n'uwamwumva azavuga ati twumvise bavuga umwana wa kanaka. Burya n'ibintu bifasha cyane kugira ngo umuntu aboneke bwangu. Watwibutsa amazina y'ababyeyi banyu?
Nayabibutsa nta kibazo, ariko wenda sinzi niba nahera no ku yabandi bavukana bose.
Nayo wayavuga rwose, ufite umunota wo kugira ngo byose ubikusanyirize hamwe, bivuge n'icyo tubereyeho, no kugira ngo abiyo makuru amufashe kandi afashe n'abandi kumugeraho bwangu.
Yego, murakoze cyane. Amazina nihereho ni njye muvugana umushakisha, nitwa Muhayimana Jean Marie.
Yego.
Hanyuma papa nawe umbyara cyangwa nawe utubyara yitwa Ndagijimana Asina Prof. Hanyuma mama utubyara nawe akitwa Mukamugema Candida. Akaba afite na bashiki be nabo, umwe yitwa Mukandatimana Speciose.
Yego.
Undi bakaba bamwita Niringimana Debora. Abo bantu aramutse abumvise yahita amenya ko ari umuryango we umushakisha.
Urakoze cyane Jean Marie Muhayimana, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ushakisha mukuru wawe Aloyizi nzeye Imana ngaho rero ukomere utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibaho umugisha kandi ku kazi mukora
Agasaro kaburaga
ndakira undi mubyeyi waburiye abana babiri muri Kongo muri territoire ya Masisi yahitwa Imuyange akana karere ubukaberamo imirwano hagati y'abarwanyi w'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro anyeshe mu kakarimba batuye mu karere ka Gasabo murenge wa Jadi akagari ka Buhiza mudugudu wa Nyarubuye
ndamwe muri iki kiganiro gasaro kaburaga no kugira ngo mufashe kunshakishiriza abana babiri naburiye muri Kongo
abo bana babiri bawe babuze bitwa bande
umukuru ni Mukeshimana Sara uwa kabiri ni Sengiyumva Stefan
mwaburaniye muri Kongo hehe
muri Masisi niho twaburaniye
mu wuhe mwaka
umwe twaburanye muri 99 undi twongeye kuburana nyuma nko muri 2002
bari bafite imyaka ingahe ndavuga Stefano yari afite imyaka ingahe Sara yari afite imyaka ingahe
Stefano icyo gihe yari afite nk'imyaka 18 yavutse muri 86
naho Sara
Sara nawe yavutse muri 82
hanyuma se kugira ngo mutandukane byabaye by'amatage y'intambara mbwira nk'umubyeyi byagenze gute kugira ngo umwe nyuma y'undi abana bose bagushireho mutandukane byagenze gute umubyeyi yanyeshi mu kakarimba tubwire
Sara tujya gutandukana kwabaga ahantu muri Kongo aho ngaho Masisi hanyuma aza gushaka ashaka umugabo bitewe n'uko bafataga abana b'abakobwa bakongomani baramushaka ku ngufu bamufashe ubwo rero icyo gihe ntabwo twari tukibana naramuretse agumayo kuko yaramutunze bigeze nyuma rero hari intambara ibaye kuko tutari twegeranye yahunzaga n'uko natwe tugenda ukwacu nitwongera kubonana undi wa kabiri rero twarabanaga ahantu twabaga muri Masisi hitwaga Imuyange
yego
hanyuma rero nibwo njyewe nje gutaha nyurwa nyine n'abasirikare b'u Rwanda
yego
ntashye rero nza kugera mu rugo ndaruhuka nongera kumenya ko abana n'umugabo basigayeyo nsaba ibyangombwa nsubira muri Kongo njya kubarebayo ngeze hahandi nsanga hari umugabo n'abandi bana basigaye abari bombona barambwira ngo ubundi mwana uwo ngo Sengiyumva ngo yajyanywe n'umusirikare ngo amugira akadogo ngo bajya kubibukavu ubwo rero twahereye ko ndavuga ntubwo sinzi ahari ibintu muze dutahe mu Rwanda ni amahoro umutware wanjye ndamuzana turataha n'abandi bana bari barasigaranye Sengiyumva burarye kugeza ubu ntabwo nzi iyo yahereye
wagize ubutwari bukomeye bwo gusubira muri Kongo ukajya gushaka umuryango wawe kandi ukawutaha nawe ndashaka kuvuga umugabo wawe nabo bana bakeya usibye Sara wajyanye n'umugabo we w'umunyekongo utazi aho ari ayo makuru yuko umuhungu wawe yabaye kadogo wayabwiwe na se
ni papa we wambwiye yuko ari uwo musirikare wamujyanye ngo amubere kadogo
uwo musirikare wamujyanye izina rye waburizi waba wararibwiwe
uwo musirikare wamujyanye yitwa Tofiri rero uwo nguwo ni umuhungu w'umugabo witwa Gabudu nawe wari impunzi
yewe
yamujyanye rero ngo zabukavu
kugira ngo ayimubere kadogo irindi zina rya Tofiri ntabwo urizi
irindi ntabwo ndi
icyo gihe amujyanye Bukavu ugereranije hari nko mu wuhe mwaka uhere ku byo umugabo wawe yakubwiye
umwaka yamujyaniye ntabwo nawumubajije ariko nyuma mubajije nitonze buriya yanyibutse
yakwibutse uko biri kose birumvikana yuko uyu muhungu wawe yajyanywe n'uwo musirikare, bashobora kuba baramujyanye mu gisirikare koko. Niba nsengumva Stefano ubu yarakuze yabaye umugabo, niba kiriho, niba kiri muri ako gace k'amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire kera, cyangwa se mu majyaruguru aho yaba ari hose, ari kumwe n'uwo musirikare yarabere Kadogo, ariko ntabwo kiri Kadogo. Uwo Teofide n'abandi bamumenya bakamenya uwo musirikare n'umwana wamugendaga hafi amurinze cyangwa se amutuma, witwaga Nsengiyumva Stefano. Icyo gihe nawe yakwiyumva akamenya yuko umubyeyi we anyeshe mu kakarimba amushaka. Amakuru ushaka guha umwana wawe yandi iyo mu rugo nayahe? Bakuru be, bashiki be, barumuna be, abari aho ngaho mu Rwanda buwatahanye bose bameze gute? Muha amakuru makeya y'umuryango kugira ngo ayumve, bimutera akanyamuneza ko gushaka kuhura namwe bidatinze.
Ubwo hari hariyo mushiki we umukurikira witwaga Nyiramana Rasheli, ubu yaratashe. Icyo gihe yaratashe n'umugabo we wari waramushatse, ubu ngubu baba ku giti cy'inyoni, afite abana batanu.
Yego.
Undi rero umuhungu wari uri inyuma yabo bamwitaga yitwa Hakizimana Yosua, ariko we yari azi ko yitwa Mugabo Arigira Yosua.
Yego.
Nawe yaratashye, ubu afite abana babiri, nawe atuye hano i Kigali muri Jari. Mbese hari n'undi azi nawe witwa Nyirabagenzi, bamwitaga Charles. Nawe yaratashye, turi kumwe mu Rwanda, afite umwana umwe. Undi mutoya yari azi bitaga Jambi yiga Bishatse, yiga muri segonderi, ubungubu mu wa gatandatu azarangiza uyu mwaka, nawe ni umusore ari mu Rwanda. Abo bose baratashye turi kumwe, ari kubura Stefana hamwe na Sarungu.
Urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ubashaka yaba Sara yaba Stefano aho bari muri Kongo cyangwa se ahandi, ariko turahera cyane cyane muri Kongo. Izo za mashishi niyo zabaye muri ayo majyepfo y'intara ya Kivu, cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, aho baba bari hose bazumva kiganiro Agasaro Kaburaga. Bamye yuko umubyeyi wabo wowe anyese mukakarimba ubashakisha. Ndagushimiye cyane, kandi amakuru ampaye ni meza, azadufasha kugira ngo tugufashe. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze. Uwo nguwo rero Mukeshimana Sara,
yego,
subirayo kumuzana. Ubwo bambwiye yuko umugabo we yari yashatse ngo yapfuye, hanyuma sebukwe ahita amushingira undi mugabo ngo babaga ingungu, ngo rero sinabashije kugerayo.
Yego.
Nanone rero Stefano uwo nguwo bambwiye yuko ngo ashobora kuba yaragiye yarambuka atakiri muri Sida aho ngaho ngo Kongo Brazzaville,
yego,
ngo ariho ashobora kuba yaragiye. Ubwo rero rwose mwashakishiriza yaba atakiri no muri Sida aho ngaho zabuka, bakaba yaragiye Kongo Brazzaville cyangwa ahandi mu nzu ziri, mwazashakishiriza rwose muzaba mukoze.
Arakumva aho aba ari hose, yaba ari muri yo Congo Brazzaville, yaba ari mu ahari impunzi hose z'Abanyarwanda ziri muri Afurika mu bihugu bitandukanye, bumva ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Bari muri Zambia, muri Malawi, muri Mozambique, muri Congo Brazzaville, muri Central Africa, muri Uganda no muri Tanzania, abo bose bumva ndetse no muri Kenya bumva Ijwi ry'Amerika umunsi ku munsi. Ubu rero umuhungu wawe Stefano yakumvise mukakarimba. Ngaho ndakuretse, kandi ndagushimiye cyane, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze.
Agasaro Kaburaga.
ijwi rya Amerika ifitanye ubufatanye n'ishyirahamwe Métis du Monde tugashyira ingufu hamwe kugira ngo abana bavutse ku Banyarwanda kazi no ku bazungu babasize mu Rwanda tubafashe kumenya inkomoko yabo. Uyu munsi ndakira Kazungu Bellamy, papa witwa Vlad akomoka mu gihugu cya Yugoslavia. Kazungu atuye mu karere ka Kicukiro, murenge wa Gatenga, kagari ka Nyarura, mu mudugudu wa Rusambu.
Ikiganiro nyijemo kugira ngo umunze n'umubyeyi nabuze kera ndi umwana. Ndahamya ko nafite nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ubwo yadusigaga, akaba yaragiye kubera impamvu za mama yangaga kunanga ndi umwana, kandi nawe nkeneye umubyeyi wanjye. Rero mfite amakuru yuko bari baje kubaka uruganda rw'isukari Burundi. Bara muri Baro-Lévêque International bakaba barazaga bafite kontra y'imyaka ibiri cyangwa umwe. Ubwo baje mu Rwanda, baje muri wa ruganda rw'isukari rwa Kabuye, niho yamenyaniye na mama.
Ubwo hari muwuhe mwaka?
Hari ubwo ni muri 1991 kuko navutse 1992.
Yego.
Ubwo rero umubyeyi mperuka amakuru y'icyo gihe, ntabwo twongeye kuvugana, n'amakontakti icyo gihe yaragoye. Mama nkajyaza kumubaza amazina yombi, ugasanga biramujena akambwira rimwe, akarya rimwe ndakibuka bamwitaga Frato, akaba yari Umurusiya, yarakomokaga mu Yugoslavia. Andi makuru nayo akaza ambwira ko Yugoslavia nayo bayikasemo ibihugu bitanu. Ubwo sinzi, kubera Imana wenda tuzahura, sinzi.
Irindi zina rye ni irihe? Ubwo nimba ari Vlado mu Kirusiya, mu Kirusiya ryagombye kuba ari Vlad. Vlad ni izina rizwi cyane mu Burusiya, ariko no muri ibyo bihugu bya Yugoslavia. Ubwo ni Vlad, reka dufate Vlad. Yego,
kuko abo mu rugo bo bafashe iryo rya Vlado. Ubwo ni Vlad.
Naho se Bellamy warivanyeye?
Bellamy ahubwo ashobora kuba narize kuko yagiye mbyitwa Kazungu na ryitwa ngiye gutangira gatiye n'ababuze izina rya kabiri. Ni muyombo warinyeze. Naho Bellamy ryo ashobora kuba arize kuko yagiye narizwa izina.
None se yavuye mu Rwanda ryari?
Mu Rwanda ashobora kuba yaragiye 1995, kuko bambwira ko yagiye afite imyaka nk'itatu, kandi navutse 1992.
None se niba yarakoraga ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye, ni ukuvuga ko abamukoreshaga bafite umwirondoro we, bazi aho yavuye, bazi aho yaturutse, bazi uwo ari we. Umaze gukura, umaze kumenya ubwenge, wigeze utekereza kusubira Kabuye ukajya kubaza uti nyaboneka nimumfashe menye umuntu wari data wakoraga ahangaha aho yagiye?
Tuvugana, hari umuntu wampaye nimero z'umugabo hari wahakoze kuva muri 1980, niwe nshaka kuzajya kureba, ariko ubwo mperukayo nabajije abantu nka babiri numva nta makuru bamufiteho. Ndabona tubwo ni bashyashya, n'amapira nabona agakinze, nta bayobozi bakuru bahari. Ubu nibwo ndi gutegura kuba nasubirayo.
None se uretse izina rya Vlad, irindi zina rye ni irihe? Mama wawe yakubwiye irindi zina rye rya kabiri?
Yambwiye izina rimwe. Irindi rwose sinzi impamvu atarivugaga, se ntabwo baryibuka. Sinzi,
ni ukuvuga ko papa wawe ntabwo yarivugaga cyane?
Ntabwo yarivugaga, ibyo yababwiraga ni iryo ari naryo twafashe, nabamuyomba n'ibyo bakubwira wazi.
Iyo gahunda ufite yo kujya ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye uzayikomeze, uretse ko nanjye nayikora vuba, niho hantu ugomba kubanza kuvana amakuru nyayo yuzuye.
Ikintu wankorera bwa mbere, wabaza iyo nimba ari twabyita organization, nimba ari company Baro-Lévêque International, kuko niyo yabarizwagamo.
Ndaza kurishakisha, nicyo kigo cyamukoreshaga?
Nibo yakoreraga, nibo bamukoreshaga.
Abo bamukoreshaga bazadufasha nabo kumenya uwari we n'aho ari. Ariko se wowe amakuru wahawe yagiye ari umubyeyi wagukundaga, nuko atashoboye kukujyana, itatumye mutandukana wambwiraga yuko mama wawe yanze kugutanga yagira ngo akujyana musize ibyo wabwiwe byagenze gute
yagiranjyana musize kandi mama we yaranyene nawe birumvikana nari umwana uko rero mukonye umuntu wa mugabo yahita agenda kontra amenya yari irangize kandi ikindi twabaga icyangugu sinzi aho bahuriye icyo gihe twaranimutse tuza gutura i Kanombe ubwo rero urumva hagati yo kwimuka kuza i Kanombe uvuye icyangugu niyo makuru ashobora kuba yaramucanze tukamubura sinzi
kuba nta mubyeyi ufite mama wawe yitabye Imana papa wawe ntuza aho ari ubahute nk'umwana utafite umubyeyi utafite ababyeyi bombi birumvikana ufite umuryango wakubaye hafi abamiyombo bawe bakuba hafi ariko se nkawe Kazungu iyo witekereje iyo wicaye ubona uwo mupapa umushaka mwiki uramushakira iki
uwo mupapa nkurikije uburyo umushaka ntabwo ari uburyo bw'imibereho ni uburyo bwa famiye n'akomoka
yego
ubuzima narwanye nabwo busubigana ku myaka 3 nagiye nihigira ubukarani nta kintu nakoze mbega ushobora gusangira ikintu urumva rero umugabo tumubonye ni uburyo bwa famerani ikintu kuko ku myaka 3 ntabwo yambwira ngo agiye kongera gusomera
ya warakuze uri umugabo uzi kwiyitaho uzi kwirwanaho icyo ushaka ni ukumenya inkomoko yawe ukamenya umubyeyi wawe
umuntu akamenya inkomoko nta kindi tukamenya tarahari cyangwa bene wabo barahari
Kazungu nkijeje yuko nzagufasha uko nshoboye kugira ngo uyu mupapa wawe tumubone niba koko yaravuye mu Rwanda atakwanze ikibazo nkunda guhura nacyo n'abagiye bahunze badashaka kubona abana babo niyo mbavugishije bambwira ko badashaka kubabona ariko niba umbwira yuko papa wawe yavuye mu Rwanda gukunze ndetse ashaka kukujyana
nta kibazo twari dufitanye n'ako kantu kajemo gusa gushaka kunwara kandi narumva
niba kiriho tuzamubona kandi tuzabahuza nkunda kubibaza mu Kinyarwanda birumvikana ariko nindamukamubonye nzamwumvisha ubutumwa bwawe nindamukamubonye nzamubwira iki mbwira akantu nzamwumvisha akavuga nkamusobanurira nkamusemurira nkamubwira ko uwo mwana ari uwe kandi ko ibyo ngibyo arya mubwira mubwire ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima
nkamubwira cya mbere narakuze yize amashuri yisumbuye kundi umuntu w'umugabo atekereza ahazaza nibyo
Kazungu Benami urakoze cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze namwe Imana ibane namwe
Agasaro Kaburaga karabonetse Agasaro
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye bashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse munatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha 001 2 0 2 3 4 0 nongere nyisubiremo 001 2 0 4 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana